damaji di kanyu ka ana yiru sanne le leedi amendi golleji mako ana wade le region ngaji baler leendi sababuji fa hefu yopata yimbe le gombe tuube wadde odo golle le hakkune majji ana talkaaku non holitiri wiide dunke andando kabaruji bilide hawalu sumana kulibali.
Historiquement le Mali est un pays
Gidi aran Maliol leedi wotiri to kangi ittete gidi le lam arbe ittugo kangel ana wade le leedni yimbe heewbe hannen bi fobe kangi fuddi hen di golleji gidi e mamaraabe mu en ko heebe mabbe du do natin jungum en donugo tan ko heebe hannan ana wada di golleji sabe kebal kube hebtale mudun yogabe hannen ana horsini asugo kangede dinande golleji ko fawi do demal en nannan mudun sabe ko heebe mabbe ana mila golleji kangedi wonko yaawi hefni be kalisi
de raison en plus de la raison historique
yaade damaji to latike juude malinkobe fa heewi datol gol be baawi heude mudum jawdi ko be baawi daranade hore mabbe yamfoli latu le region buguni ko heewi sukabe jokolbe fu odo golle tan watta de hakkune mabbe ana basidiki jara o mo haltena min sababuji ko yoppimo yaade damaji to
bo gelade
min kemi darni jande l'école sabe wala bobde mi asa kangi handen yalla pati mirab tam kayen duji attorraji yumin yetta allah mi hebi hen hun
Kensa Sidibe yo yaya sukaabe joyon om wada odo golle ana heba dubi fa heewi jon tawede tiddalaji di fu o holiti wiide wonko o hebata le hen le nyaloma hande o ko waawi daranade saddaaji mako
barashi tege ko gele ata kon
gollal fu wala adna ko yaafi ga minge min way halde handen midi welti sanne lingal gollal sammi waami mahi galle mi sodni hore dan moto midi faabo handen galle amende le aswon de kangi midi salmina nadde fu mo gollal mudu fayri du aswon kangede midi yetta
ami dem baralaw ko ne mbufo me barkada alay
dum tawede mudum fu kensa sidibe kany ko holiti wiide yaade damaji to kutteje fa heefu anay mudum buri fu dewla suka be rewbe
bo kololobe dem baralaw
sabe nata mungu sabi handen so baddi amen worbe robe fatare robe amen ana pama tabuji bonni le ndukuji to kan itetetun dun torra mawdo handen ku yetele den ndukuji wala menen galle amen tan yimbe ko heewi wonbe ndukuji to kan astatun ana jogi tabuji bonni homa fu ana han nangure dimako mu barki to bon do ana faabo en wurre fayitere
meden
Lami do projet kunchano hore science le fait de UNESCO sali togora kanyo ka holiti wide ko heewi e nokkule to kange itetele lendi fu nyawuji ana wawi hebede le mudum o beydi hen wide itugol kange o ana wawi faabaade tacugol ledde e bonnude lendi
Le asugo kangede woni kulleji kewdi ko min lotirata kangede le janjidin yogabe so wari ana irtandu kuje fu yalla ana heba kangi ga gollal mudun yafa sanne sabe kangede pe ana da fandude den nukuje dum sabe hannen so ku heewi amen ana miri witre nukuje yogade kasin irtugo nukuje fu yaade ana nato sabe du bonude leedni tiagal mudun poso niji dum lotirata kangede du wala kulleji lobbi dum ana nato sabe hewtude yimbe jodibe gabe torraji mawdi kambe ga dabaji mabbe fu
ko nawr bangal challal odo golle ana waawi waddude yimbe nyawuji fa heewi hono doyru kay nandore mudum non holitiri wiide kanko docteur amadou diallo dogotoro kenye batu mo yidi imma draji fa humpintina jamarnde do kutteje gonde tewtugol kange o wade le nokko on
Churki ko yaltata le kulleji lotirdi kangedi ana wawi hewtina yimbe nyabbilaji kewdi sabi yimbe gollo o nukku temnde mu en fu a tama yimbe cefande jetton bene foda o gazi duppobe kangen be du ana wawi hebde torraji mawdi fayottaade yimbe jodbe bangi mebbe fu
o min kaddata le nyaloma hande o e magazine amen kane hala hawalu mo mahamman baba kunta kay kejabe amen gombe le region ngaji di landini min joti om hedade dum min jie ko yontere warore ko